studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Salim Jara to Bogi Janega Fadu Hala Mamadou Sama Sibou Jamiel Sekrab Hedibe. Emu defu fuddi beta ko do tateji leedi ndi fufu goma goddo bangi nyaamu e bango nono mayo go fufu membe kambe ben ardibe baltini hakkilaji do golleji imotobe mbimo imotobe hikabe na buri umnyaa tema umnyaa tapontato umnyaa nayo bangal rafinde nagule leedi ndi nyande aljumaare nde ben to gawton jo en ka borde di ben do andita ka masibindi yimbe dido e on wattu goto le masnardi ndebo ben jogi sugula sabi gidali turusi an jonta didi fadde idi layandi mbien tidal la choggu mbalu na wembi jama o jeyobe be holliti video sabi merna rafnde nagu e kaydum kewal choggu bijje chakuru iwi unyaaji didi temena yaadi unyaaji tati temede jeegom dingon sembe kabar jamen hande kikide noga e jeddi juin hintalo 2022 bismillah sakrab imu def 2021 2022 fuddi beta ko bomako do bangi non e bangi nyaaw moy go fuf ben ngalduure nde ben ardibe be centre ngaji di holliti wiide golliji di peewi ben susukabe lukuy be kay be anjeli jabuuji kantidi tielaji di etore fuf draban mayga fatmata mayga won ko hebani kede fostango lcc e citasidi
wakati mum jotti centre to imuji di watte dar salam yamde sappo e go o wonnoto nokku o ana deejini tin sukabe imotobe do histoire geographie wonno imade do mudum lamido centre o kanko amadi ba o holiti wiide golleji di no wordi wadde ni ka ana mudi yimbe fu wondo adadu yimbelle janginobe kambe haybude imotobe sappo e jetti lewi mako
kabaro ana yihrana wordi sanne sabdina torra fe goto hete amen giddi fuddo golla nga faa tata joni mi woni ko yaata sukabe lekol teme didi e noga e jiyon ko inde binna le o centre temnere e jittan woni worbe temnere taton sugabe robe be woni ga hono antre sel ben be yo jiyon woni be jene ko hebe warde dadnurde ana wadre na wodri
fuddore imuji di kanu wordini ana wodi non holisiri wiide yoga sukabe jangobe be min jidi chagal ko yaltile salmu enko nga dum e tawede mudum fu be koliti wiide wonti dalla yoga di be mati
ce matin on a commencé par la
hande sugan me fuddirge matcher go antre redaction son halena gonga to tide sana jung amen min kemi pami ko entretien narration to pami sije ngaji mi de tigi mi heban hen moyni ngaji fa hewa mi passandu mi wa mi jabi landu fu hakkat am hande bete do tidal fe sedan min kemi hebi torraji sedan le matcher am entretien histoire jo ko jantada do kabaru tarkuji gidile fuddore hitane ne mi hebe wadde jande tegere e o matcher fa tade wakanda do de joni sabdina program am ko hakka o timay sande
mission tinde tan wiide adadu yimbele imotobe e defo hitane hikka ana buri uinay teme didi chapantati e nay le leedi maline mangal mudum fu lewi kunchanobe hore jande le leedi ni
ardibe jandeji ngene wi ardibe jandeji di ben dabarji fu piyama yalla imu defan heba lawol de tateji leedi fu kanko madame dedo ousmane ministre ko manido jande ben tawama to ben degnire segundo segundo beta ko e fuddode golleji di won ko halni ben honrodo be amen ortem ketna fostango fotmato moyga
donc on a commencé
le il est le octobre fa warde lewru mars sukabe kanbe wande examen o fu andama centre ngay mabbe du andam handen do min goni do fulani nama e taykitingol amen kaake gollirdi e janginobe kanbe haybuda golle o fu ana lanindi misali do region kidal gawo menaka sordasi mbe balli min adude kaake ko yaata ton ngaji nay kaake gollirdi yalla golle an heba wande fa gas
condition
sakara mo totta haklaji mo du kabaru jom banga bem amen Facebook and Twitter dirit no sida good luck jonata na wonno bamako do ben iwdi nogo tati nogo juin ben gal do garangal yo bangal landinal ben batu modo kambe sida o nyandi tati lewru juin to akra leedi gana denno wadi yidi lam ko be transition mali ben denno bangal e jukmoji ngaradi do leedi ndi bang goddo dun kan lam ko be holti vide uti tankirdi yalla ndilude yaltinde ko warta umnyaaji sappo ben bali kanya unyaji temere jegom be ben yalili nukuji le men lede kirundirde merde nonno dum fuddan iwdi noga e jeddi yade noga e jena iwdi noga jeddi juin yade jena le rouge hitano 2022 quelle fois guita won kaben ke da fosango alcisi
wala fu ko yalti e jidal hakkune beedo yimbel didon ko yimbe waawi humpintinede no mudum no holitiri wiide yimbel batti bebe andan be sanne kabaru o do tawede mudum fu kanko ngado surore hakkune fedde cdao kan e leedi mali good luck jonathan wattuno o turtotone ka o holiti wiide golleji dino wordi yarde ni ka ana welimo mi yihi mi yubbike golleji di kanan ko be leedi mali ni wadi yella leendi ana wartale wi sariya no holitiri wiide kanko good luck jonathan fade batu kan do wadde hakkune horebe leede gombe le fedde cdao kawo yottade kanan ko be laamu hakkundere o ka won tobbe di ardini le lawol immingol jukkoji ngadaade fewde leendi woni bande sariya junnugol laamu hakkundere o e duubi didi wotude sariya ngaro hunchande hore landingol woteji di juinde fedde ngaro humanade windude dewtere sariya heere ni leendi warta fa jododo mudum goddum ko waawi yubbede hen dum woni joda hala gondo hakkune gede yimbel ngado be politique kan e bale societe civile do calendrier pawi dodo yewtagol dewte sariyaji di kan e landinde woteji ngaroji di fada jukkoje ngarade fewde leedi malindi imminede gouvernement leendi ka bami anniya neltirde yaade le leedi senegal kan e leedi cote d'ivoire ko buri dabaji uynay sappo e go dum sawi julde idindi
bombonndaji tekaadi mbiyonno cakce yontere nde ley sahal e wuddo leydi ndi mbiyonno to gaw tunno yimɓe joñe kaɓoto ɓe anndita kam masimbini yimɓe ɗiɗo on wattu goto mbiyon mobile nonnoɓe lumo mbiyon hippol waɗama dow nonnoɓe lumol hakkunde bamba e burem to mbiyon masinari tourno kamɓe ndemoɓe na mbimbi sanne banggal mbiyon torraji mbiyon gidali ɗi terrosi gata fewde mabɓe banggal golleji mabɓe ɗi hawa berti won kaɓe ene keɗe fesango sita siti ɓe
les guenni gawoni yimɓe ɗiɗon mbarama ne aldumare les dene entretien de château to yimɓe loni ɓe hiitaɓe entitaka won seediɓe wiɓe yimɓe ɗiɗon warama wakkati fajiri les wimeɓe warɓe ɓe yimɓe ɗiɗon entitaka fa handen maggal paɗe wonɓe nukku o ana wonde waɗde lugangoji yalla ana heɓa yiitaɓe yimɓe fa handen les laamu gawo camion goto du hippaman to yimɓe loni ɓe hiite dow lawol hakkune bamba ka e burem les wimeɓe yimɓe taton mbarama ɗiɗon du masiɓinama fa nawi to yimɓe loni ɓe hiite ɓe entitaka les cercle masna nungu hitande 2022-2023 ana wondi e torraji mawɗi saabe laffe deƴerne woni holitiɓe wil jomiraɓe guese guenne entitirteni ñaaru ana lonki yaade guese mumen saabe laffe deƴerene les wimeɓe nde aswere noga e joyi lewru juin woni yimɓe lonɓe hiite felli marfaje dane guennini baɓɓini jamare ne remaɓe holliti le o wakkati wawa golde guese mumen hollitama wi ana ɓuuri yontere wotere hannden guenne entitirteni ñaaru le commune kolongo yimɓe lonɓe hiite ana wondi e yiilade le o nukku
men e ɓaɗade layyari ndi men baali ɗi kewal baali ɗi tawede fof coggui majji mbiyen nawaki fe le mbiyen ngallure bamako mbiyen wi kamɓe jeeyoɓe yo saabi nden tilalaji kewɗi rafidernage wo hen kewal mbiyen coggu biƴƴe ɗum wo hen saabi biƴƴo mi cakkude muɗum iwi uñere temeɗe nayyi yaade fa uñaji tati e temeɗe jeegom sato jaati uñayna sifa kanko alimata alima yatra wonko heɓene kede fof tanko alisisi e sita sidi ɓe
le garbal ɗo dabaji ɗi yeeyete falajele commune jeegoɓo district bamako ɗo yimɓel ngaroɗo sodde dabaji ɗi heewa ɗo feyi tawene dabaji ɗi ana ɓuti ɗon yoga yimɓel ɓemin jiide mum en ka suuɗa e sukkula muɗum en feyi fewde eko coggu dabaji ɗi nabbi sanne hikka ko
alikuna sini nera ku
fe aran mi yehino galbal mi ƴeewi honana kabar o woniri mi tawi balɗe wawa soodere caggal muɗum jamare ɗum wala kalse meɗen du o yalla kabar ana ƴeewte ɗo e julle no yottoto soni wala ɗum ɗo yaafa sanne min lonki hawrde e coggu on so haalema gonga balɗe ana tiɗi hikka rawnen baali kome cotta uƴñaji nogay uƴñaji noga e joyyi ana cotte hikka fa uƴñaji capantati yaade fa uƴñaji
deɓeɓ
ko ɗum tawa fuu jeeyoɓe dabaji ɗi ka holiti wiide wona kañum en sabi bini nabbugol cogguji ɗi le wimaɓe eɓe jiiya tiɗɗalaji nawɗi e adugol dabaji ɗi warde le oɗo nokku
nin ko koni sawo
hitande fuu kullidi ɓuran tiɗde yaade waddugon dabaɗe jaati ittan nokkuji yogaɗe ana tiiɗe hannden saabu dina yimɓe lonɓe hiiteɓe ana tampina amen ɗo laabi ɗi wara wara amen feeku ɓooya sanne ɓe naggi mobla amen ko yaata tatima nayyi ɓe ɓanti dabaɗe fee baalɗin kay so haalade ma gonga ana tiiɗe aran noon baali kome cotta uƴña sappo e joyyi ana cotte hannde fa uƴña sappo e jeenayi e ko yowi
tawede alhaali o no wordini fuu yoga e jeeyoɓe dabaji ɗi ka holiti wiide ana jogui jikke lobbo ɓe mbi garbal ngal dabaji wara e muɗum fa ɓuta homo fuu du heɓan daba e coggu ko yiɗi ousmane bokkum jeeyo dabaji
waddugon dabaɗe ɓuuri tiɗde hannde junggo amen ga ɗu e tawede fuu miɗe wawi wiide on dabaji waran homo fuu heɓan sago muɗum so allah jaaɓi
fay so golɗo konngol ka ana waltina hakkillaji jamarde yimɓe ka ko heewi mum en fuu ana wondi e sukkulla eno heɓirta daba hikka eɓe narda kanankoɓe leydi fiyana ɗum dabere yalla homo fuu ana heɓa daba ko hirsale julde ni
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse république tchèque et union européenne
eli kabaruji amen kreduji to bafla to holtam wiide yimɓe ben guure bendugu jabe kañen ben commune ɓaɗiɗe gonɗi le jakkon ɓami anniya ben moƴtinde ɗattol gonɗo hakkude bendugu e ben guure kewɗe golleji ɗi puɗɗi key ben keñen noga e jeegom lewru ndu kam yimɓe le jamare nde fof hawru e kabaru muɗum wi kamɓe gonɓe toon ɓe moƴtingol ngol ɗo ɗattol latto sababu yirwere ben yawere hakkude ben guuro wuuro mongo soroma le bendugu ben e guure kewɗe commune o nden golleji ɗi ben itti awdi muɗum woni kamɓe jaaɓe toon ɓe gonɓe caggal leydi ndi. To kiita toon ñalowma holtan wiide ñalowma jannde e faamu rewɓe lollirɓe maaya mbem mama jelle huncama mbiyen hoore ñande asoore 25 février 2020 mbiyen fanda muɗum woni sembinde bawɗe golle ɓeɗo banggal dewral jogola sukaɓe e galleji mbiyen lolliro PFE landini ɗum no woni service ji yiriwere mbiyen rewɓe sukaɓe e galle SSRF kañedu kap kiita UNICEF iti jawdi muɗum. En timinan kabaru ɗi to kuccalaɗo holta wiide mbiyen kawrital dow ko golla le projet sembingol kabaru guure banggal mbiyen fa rewɓe golloɓe mbiyen jardin woni mbiyen waɗama ñande asawernode aljumare nogay nayyi juin ƴaɓɓiri ndu ndenno mbiyen hawri hen wonno mbiyen yiɓele hewɓe halnana en kañe gotanaɓe service ji kewɗi ndenno e wiki landini ɓe kawrital ngal latto sababu mbiyen huncande hoore golleji projet o puɗɗiɗi février 2020 e huncande hoore eko warta ko le lebbi jaggo ko hani huncande hoore le lebbi jaggo garoji ɗi landini ɗum woni ONG MZC e kañe AACD ila mbiyen kawrital ngal itti jawdi mbiyen kawrital ngal timmi e dow tottugol ngenari e golleji jardine rewɓe ɓe sakiraɓe ɗum timminta kawar jama hannde mi ton tan wasade fumtade bobemal amen 3w tutamañ point org mbaɗ noddon wiyamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasin hannde ana yowi ɗum mbiyen sescom ɗum woni ñoro manggo kanko mbiyen nelawɗo ama Aissata Diarra no wona to balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe jaw yewtidi e docteur karamogo Ibrahima Koulibaly kanko woni hoorejo SSRF ñoro manggo won keɗɗana ko heɓani ɗum festango sita sidi won en ñalle jaam kiire jaam mi jafoɗum.
Pour parler de la fécondation sur les 100% attendus les districts et
do kabaru holita don li temdere ku domanno on mi hebi ko yata chafande nay e sedan ni tan 2021 kayo holiti li temdere fu ana yahi chafantati e joyi les robe temdere fu ana wawi hebde robe hamlube joyon de mudum sa e kabaru mudo do ana holita handen robe jabbetebe de nukku antitirtedo CNP on ana hewi sedan tegal mudum hono ko habbido pesgol cugal pamaroki li temdere fu men heba wadde men heba peste sugabe debbe men heba peste sugabe debbe ɗum ko holita li doctorat amen nga sukaɓe ko heewi ko yata duuɓi joyyi han peseede battola e tawira fo li temdere fo meɗa wawi ɓamde hono cafan e jeenayyi e joyyi li golleji amen ɗi mi peseɓe en hoɗum won torraji mawɗi ɗi fetti e muɗum hande li ɗi golleji meɗen lafa yimɓe golloɓe sanne saabu dina li somi yenni ko jogade mi wala jama ko fetide ɗi golleji doctorat ɓe hokkataɓe amen ɓe mi naɓale ɗen nokkuji heƴƴata jamare sowtene wala médecin wala sage femme e nandana muɗum ñownoɓe ana fanɗi sanne li genni bamba kon hande meɗen lafa hone docteur ɓe meɗen rafa docteur ko heewi li golleji amen ɗi teggal muɗum hono yimɓe andiɓe ɗi golleji jaadi spécialiste ɗe ana fanɗi e yimɓe amen ɓe mi wala technicien kasin ko hebta ɗi golleji no wodiri ɓeeɗe ɗi torraji mi wala hono kaaki gollirɗi hono ordinateur e fayto ambulance e nandan muɗum li nokku amen ɗo mi wala mobile aji fof ko naɓata yimɓe amen ñawɓe li nokkuji goɗɗe mbiɗa jogui le mobile gotel gollidirata amen ɗo ko ɓamata yimɓe amen ɓe itta kayi ɗo yara bamako torra huɗum fo ɗum wawi hewtinde li docteur ɗe moɗon hande ko wima arande o laafi docteur ɓe tan woni amen hande saabu dina somi wala golloɓe fes mi ñawɓe wari golle amen ɗe wawa yafude teggal muɗum somi wala mobile aji du hono yimɓe ñawɓe sanne ɓe hewtuno ɓe yimɓe nokkuji jogaji ana tiiɗi.